Bwale mbela jena bwela, kaluluke kana asala omu boxi wali eri. Kale kakati mbutuke nako musonge ndero muendo gw'abaana abobuwala n'abakyala munange abakwati waka uka kaleta mukenenya. Bimu kubibo bia banachiewa abalafuba na okulaba ng'ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana abobuwala munange biyinjibwa ku nfeete. Kakati nga Uganda yeegatta ku nsi yonna okwefumiintiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko ezimanyiddwa nga the 16 days of activism against gender based violence. Bannakyewa mu bitongole bitali bimu nga bakulembeddwamu Grace Nayiga akulira ekitongole kya UGANET bagamye nti amaka omuli obutabanguko kyangu abafumbo munango okwenyigira mu bikolwa ate biyinza okubaviirako okufuna mu Kenya.
Ensonga y'abakyala n'abaana ab'obuwala abakosebwa akawuka aka mukenenya gyekwasibwamu weewaawo nga tukuza ennaku zaffe zine 16 ensonga y'abaana ab'obuwala n'abakyala abakosebwa akawuka ak'omukenenya tujogerako nnyo era nayo twongera okugikkaatiriza nga tugamba nti basanga okutulugunyizibwa okw'enjawulo mu biseera ebisinga ojja kwesanga nti mu maka gaffe eyo gye tuwangaalira mukenenya bw'asooka mu nju n'obutabanguko buyingirawo ate obutabanguko bwe busooka mu nju ebiseera ebisinga ne mukenenya ayingirawo. So bwe tuba tulwanisa ensonga z'obutabanguko naddala mu maka tukikaatirizaako kubanga tumanyi nti nakyo kiyina engeri gye kyongeramu naddala ku miwendo gy'abantu abalina akawuka aka mukenenya.
Kakati ye Ian Kikomeko okuva mu kitongole kya Touch the Heart Uganda agamba nti abakyala okukwatibwa mu ngeri etatyoboola dembe lyabwe.
Nga abakyala gye bayisiddwamu mu bino ebiseera twagala okujjukiza eggwanga nti omukyala ye nakazadde w'eggwanga lino n'olw'ensonga eyo ateekeddwa okuwa ekitiibwa n'okuyisibwa mu ngeri ey'enjawulo. Tulabye ku butambi obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu kano akaseera ng'abakyala abamu bayisiddwa bubi mu ngeri gye bakwatiddwamu bannamateeka. Ekyo ekintu si kyankola ya buntu, tuzzenga tukivumirira era twongere okukivumirira.